Taratibu, kizidisha utaribu. Street smart, na too much charisma. Big smile, ukitoka session kwa humido na this guy. Na jojai kwa this high. Na kushow kidole jamo na una peace sign. Mandala mishikwa na makilo. Masiri utobolewa kwa pilo. Na shitu cinema iko na hero. I leave it unateswa na B-roll. Up next, God willing. More success, less stress, more winning. Kana flex, una flex, no lift. No tint, no ceiling. Usi waste time yako. Usikiangi kitu kali vi unless ni ya mine. Nioneshe kitu kali vili change my mind. I've been missing in action. Nakupe unanipe, tunapendana.
Taratibu, kizidisha utaribu. Taratibu, kizidisha utaribu.
Yeah, ni genius na wauzia brand new flow. Ni buy brand new socks and a brand new toy car. Nairobi magosipa. Wameamua ukimeki tuwe ni wash wash ama devil worshiper. Kuna time target ilikuwa kuhama ploti by new years. Saina josi soti for a few years. Yangu God ndo na multiply. God willing floti kai top party mwache kuwa curious. And beyond, ule ameoneshwa future prophesy. Ule ajeoneshwa kitu mdomo ikai kimia. I've been missing in action. Nakupe unanipe tunapendana.
Taratibu, kizidisha utaribu. Taratibu, kizidisha utaribu.
Umekuwaje genius overnight. Numejuaje na kuneed for advice. All these years nimekuwa kwa mic. Una mean sijakuwa nikifanya right. Naziandikanga na left na zina connect. Wezi copy success, iko na price. Wale wana copy lines, wanazi recite. Wanafaa kubuck less vile wana bite.